comes through music.org.
XYZ. Ubano tunzi nda beshe manje yaibo. Waza dlalisa ba taifa simtinde manje. One up as part of the hustle.
Hey, bangbuza 21 ye mibuzo. Bangazon kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikude. Obangene intwana yami shona kubo. Ngoba laba bazazi bafunane, abazazi bafunane, abazazi bafunane, abazazi bafunane, abazazi bafunane, abazazi bafunane.
Nyabona siyakhanka, sasifala indlala emakhasana. Kuvuma abalosimsa, kuvuma nedlozwisa. Le ngomi yengozisa, hlehla mfana ungayisusisa. Ningibona nginyonisa, sengalindisa kokhozi kumfana. Le ngabi yengozi, sengantaka ngoshuni.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazoni, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuyo. Obangene intwana yami shona kubo. Ngoba laba bazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane, funa uthando olumali.
Afrika ngemali aningi, wenyakaza umlazila nami ningi. Namhlanje nginamalini, bangumele siyibale banamalini. Mahithi nginamaningi, inkabi nekoti yinyama eningi. Man bosa ni namani, au gato nangona ni namali. Karepa nga tula baipi, kajula nga rapa ganti. Batrepa batepa baiti, kantaka ngo shuni nganki. Hingabi maikonya naifi, hindi uweza kanda naifi. Ushuni wenka busu indi, sautaba wafunyo naizi. Bangbiza nge spukpu, melangi zameli bukpu. Yezamile tuktu, kega bangtanda we zumbu. Santena babelo moi, kabine hasle wafugito. Sakala bakalumon, kichimi vene bakalugloy. Masandi wonge, batasyon imay. Soili masonge, jima sizinga. We can give up now, soy pushangenga. Chalo yansima, chalo yasina.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazon, kota ngege benze lute. Bengi ngedwa kule meko bengikude. Obangene intwana yami shona kubo. Ngoba laba bazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
abazazi bafunane,
funa uthando olumali. Abazazi bafunane.